lake liko wazi. Njoni muone aliko nazo. Hayuko, hayuko, amefufuka Mwokozi. Kaburi lake liko wazi. Njoni muone aliko nazo. Hayuko, hayuko, ameondoka, ameondoka, amekwenda zake Galilaya. Ameondoka, amesema, mtamkuta Galilaya. Ameondoka, ameondoka, amekwenda zake Galilaya. Ameondoka, amesema, mtamkuta Galilaya.
Ametangulia Mwokozi
kushinda mauti na yule mwovu. Shindo milele, Yesu mshindi wetu, mtangulizi wetu, ni Mukola waliolala.
Ametangulia Mwokozi
kushinda mauti na yule mwovu. Ameanguka, ameanguka chini. Shindo milele, Yesu mshindi wetu, mtangulizi wetu, ni Mukola waliolala. Amefufuka Mwokozi, mbinguzi kashangilia. Kafufuka kama alivyosema. Hayuko, hayuko, amefufuka Mwokozi, na mbinguzi kashangilia. Kafufuka kama alivyosema. Hayuko, hayuko, ameondoka, ameondoka, amekwenda zake juu mbinguni. Ameondoka na atarudi kama alivyosema. Ameondoka, ameondoka, amekwenda zake juu mbinguni. Ameondoka na atarudi kama alivyosema.
Ametangulia Mwokozi
kushinda mauti na yule mwovu. Shindo milele, Yesu mshindi wetu, mtangulizi wetu, ni Mukola waliolala.
Ametangulia Mwokozi
kushinda mauti na yule mwovu. Ameanguka, ameanguka chini. Shindo milele, Yesu mshindi wetu,